kuacha kizimbani, nipotelea mbali geleza ni milele. Loho chafu, wacha kudanganya mimla wasifisi mtapeli. Wapenzi lako mtu ni tabia, na mienendo ingali sambamba. Uso, uso, unausingizia nini hivyo vivisi niache. Siku zote, unipende, tujengane, miniwe maji yako, unichotage. Wewe gali langu, nikuendeshe gizeni, mimi stima, nyenge mbali na maji. Mala malaika wali mungu mpo api. Kusema kweli, uso wangu nasingiziwa, unasingiziwa. Nitalia na nani, mi nitalia, nitalia. Nani ateka enipende kwa dhati, ade, anitulize moyo. Ni mali yake anitawale, tena ni vazi lake anivalie. Chozi likizi lilika mingi, nimejionea mjami. Anaye nijua, nimerasaka puni, sema mumivu kwa mingi. Ukweli wa mambo, mala malaika wali mungu mko wapi. Uso wangu unasingiziwa, unasingizi. Nitakufa na nani, nitalia, nitalia. Nani ataka yanipenda kwa dhati, aje, anitulize moyo. Niwe vazi lake anivalie, tena niwe mali yake anitawale milele. Mimi niwe wake, nikamue, mom, nikupe maziwa siku zote. Tena nikamue, me, nikupe mbolea siku zote. Nikamue, mom, nikupe maziwa siku zote. Tena nikamue, me, nikupe mbolea siku zote.